Hey, baby.
Hai, vipi?
Niko chini hapa, basement.
Unataka vipi?
Sishuke tuende basi.
Tunaenda wapi?
Umechoka nini bana?
Mwenye hata sina energy, nimeboeka.
Sinda kupatia yo energy.
Energy gani tena?
Mofire.
Taka mzinga.
Aya, basi tukutane huko.
Sawa.
Yeah.
001. Yeah.